tickle, baby.
Guys, it's Rosa Red. More. Nipe more, yeah. Napenda nikimumunya unatoa sukari. Na ulivo mrefu ndio hatari. Ukitoa maji tumefika safari. Baba, weka chombo kwenye bahari. Sugua hiyo kitu kama unatoa gaga. Mua kwenye shamba unavunja gachaga. Ukienda mara moja na kuja mara saba. Nikupe shikamo mpaka useme mara haba. Nipe mua ua, pingili pingili utaua ua. Pingili pingili yani waua ua. Paka alfajiri, fundi ni mahiri. Na upenda, na utaka pia. Ndo mana kila mara na uangalia. Ukisimama juu na upandilia. Na ndo mana na ufikiria. Mua. 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 Nipe mua.
Kiko jojo, bingiri bingiri kama sister yondo. Yani tamu kama pojo. Nimesarenda niongeze viboko. Shika ucheze na yo kama zeze. Na kupa kisiri usitangaze. Hapa tupo kazi usilaze. We daddy marinate unipakaze. Unipe mua tena. Pipi niongeze we tena. Umefanya nimependa. Kini nyima nkama unanitesa. Ongeza roundi we tena. Damu imechemka tena. Fanya kama cinema. Natoa miguno kinoma.
Mua. 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 Nipe mua. 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 Nipe mua.
Ameni text kwenye DM pale IG. Anasema na nidai na nasomeanga IT. Mi kwanza wanitisha picha tu ya ID. Juvenya mechachisha tiana just ingo za tai chi. Nasikia fununwa tunasoma makerere. One baby boost inipigishe kelele. Pigishe nduru majirani ni wakere. Menifanya kipofu na sioni hata gere. Ulipomea deli ntakupalilia. Wala stakuharibia maji ntakunyunyizia ah. Na ukinidea kwanza ntakukaribia. Na ntakupa idea ya vitu ntakufanyia. Fika kejani tunipige high. Lazma kujenge juwa ride or die. Unaniliza but my eyes don't cry. Nitaka deli edana piga bye.
Mua,
yeku bad give me vibe nipe.
Mua,
yeku genje kuna nje venje.
Mua,
baby come kuja ndo unikeme.
Mua.
Catch.